yavele yakuleka imbuzi emsamu ngisathi ngiyabika ukuthi sengithola umuntu alright. Hey. Yavele yakuleka imbuzi emsamu.
Shoot a man, cause I'm a fool.
We are Peter.